La la la.
Mash to the beat.
Wonder Prince, King Viscas, Team Riverside.
Johnny Boy.
Amos to the beat. Kura kama sanya la zemu inangi. Love nini. Muni usagwa wanyoka baby. Love nini. Kura kama sanya la zemu inangi. Love nini. Muni usagwa wanyoka baby. Love nini. Baby, love nini. Love nini. Kura kata miro mwingi. Na yenga love nini. Bambi njuna chala ke wangi. Izo jare ku mkwenda nutangara nonyumizi. Uo chikoro cheo nimbanga chindiu. Atenga love nini. Amazima ye chitandu chifiri ngoti. Nganje chindiu. Kura kama sanya laze mwinangi. Love nini. Buni usagwa wanyoka baby. Love nini. Kura kama sanya laze mwinangi. Love nini. Buni usagwa wanyoka baby. Love nini.
Yeah, gani masanya laze. Bobula wampura kama unguluze. Chandu mire njerero kanchi waze. Down on malizi giza ale genku waze. Yeah yeah. Buni busagwa wanchoka. Mika bama tatu weto di joka. Dilichimule kandiba wabudi dachika. Akatunda na kauni nilisika. Yeah yeah.
Kura kama sanyalaze mwinangi.
Kani masanyalaze.
Love nini. Buni busagwa wanchoka baby.
Yeah yeah.
Love nini. Kura kama sanyalaze mwinangi.
Kani masanyalaze.
Love nini.
Kani masanyalaze.
Usagwa wanyoka baby. Love nini. Hevya chamele leka nterezi.
Leka nterezi.
Ni wagane yangi wajisake.
Ayo ya kusaka.
Love. Please don't say no, don't say no.
Kama secho.
Love nini. Please don't say no, don't say no.
Otachibasa.
Love nini.
Jengu sabawe mambata chigana. Maku kwa takoyo wabakuluana. Oli wangi ko adamu no awa. Baby ya mubi kuma ya bandi biku sara.
Kura kama sanya laze mwinangi. Love nini. Buni usagwa wanyoka baby. Love nini. Kura kama sanya laze mwinangi. Love nini. Buni usagwa wanyoka baby. Love nini. Andre kasirele tro.